no, 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 no. Shida yangu ni moja, nijua unanipenda, oh no. Zinapita kalenda, oh no. Na mengu natenda, meri ungenambia it's over, ningejua moja kuliko kujipa matumaini. Angalisi wangu, masikini roho yangu, moyo wangu na virumi. Vimependa visipopendwa, vinaburuzwa kama guni. Baba yangu, mama yangu walinambi, usipende usipopendwa, haya ndo matokeo na jonea. Niliye muamini, ndo amekula ya mini. Semu nyingine, najitathmini, najuta kupoteza muda. Tabasamu ila naisi ya ufamu. Maumivu lonipa uwe. Heri ungenambia umechoka, umechoka ningejua moyo. Kuliko kunifanya wadarura mimi, wakati si wangu tena. Masikini roho yangu, moyo wangu na virumia. Vimependa visipopendwa, vinaburuzwa kama guni. Na mkumbuka baba yangu, mama yangu walinambi, usipende usipopendwa, haya ndo matokeo na jonea.